Angisa kwazi nokulala lokungcabanga yena isaba welukumbona long distance yenyova angisa kwazi nokulala lokungcabanga yena isaba welukumbona long distance yenyova kulunkulu ngicela ungiphe amaphiko
futhi ukuthi ivideo nibukile I'm not sure if buyibuka wedwa noma buyibuka nawe nesithandwa sakho or nawe ufisa ngathi ungathola amaphiko ufike la sekhona so let's sizoyibuka nawe le video but either way ngiyabonga ukuthi nawe ivideo uyibuka ziyafika la I hope you did like the video and actually like the video upress leso sithupha esilapha ezansi to show support if mhlambe khona amaphutha niwabonile ngiyajabulela ukuthi nishiye ama comment lapho ngezansi nisho ukuthi no lana la sibone into encane ezikanje kanje edinga ukulungiswa ngakujabulela kakhulu lokho since ngizimisela ukuthi nginikeze more content kuyo le channel ye The High Visuals so ngizacela ukuthi ni subscribe kuyona le channel nishiye ama comment ukuze ngizohlezi nginikeza ama videos enziwa jabulela ngaso sonke isikhathi ngiyabonga sharp.